Selphini lafika kwakhona bomuntu zabamela ukuthola lokuba sihlangane kaloko sizophulaphula nali ibali lethu. Ibali namhlanje lethi isaqhwithi. Sibolekene nezindlebe zenu kaloko niphulaphule nali ibali. Intwazana igama lungusisanda. Usisanda lo wazala kukho isaqhwithi. Isaqhwithi saphantsi sonakalisa idolophana ethile yentlanzi kuthiwa yiSaldanha. Uphahla lwaluwile, ifestile zaziqhekekile, imifuno ezitiyeni ivuthululwe ngumoya iwele kude le. Kodwa kuloo nto yayimbi kukuba abaluba abanintsi neentsapho zabo abazange babuyele emakhaya kwaye phakathi kwabo kwakukho notata kaSisanda. Awu, kusele amadoda ambalwa apha edolophini. Thina bantu babhinqileyo kumele siqalise ukufunda ukuloba, watsho umama kaSisanda. Akuzange kube kudala nabo abahlobo bakaSisanda bekhwele iphenyane. Kodwa ke bantwana bam ngaphandle kukaSisanda, kuba kaloku yena uSisanda wayengaboni. Oh, uSisanda yena ubona izinto okwahlukileyo mntwanam. Uyabona mama, andiyithandi into yokusoloko ndisala ngasemva nongakwazi ukunceda wena, wakhala ke uSisanda bantwana bam ezithethela yedwa. Wayicaphukela kakhulu loo nto wade ngenye imini wachwechwa wangena kwisikhitshane. Kodwa ke wayekhona umntu ombonileyo. Kumele ndikhangele enye indlela endinokunikezela ngayo uncedo, wazicingela ke bantwana bam uSisanda isitsho. Ngokukhawuleza ke wayifumana indlela ngalo ncedo ngayo. USisanda lo wafunda indlela yokulungisa engciba iminatha nomgangatho wesikhitshane, kwaye ke wafunda ngaphezu komntu wonke ukufunda ngomoya, ukwazi ixesha lokuphosa iminatha nokuyeka ulwandle ukuba kaloku luzihlalele. Ngobunye ke ubusuku uSisanda bantwana bam weva umoya. Oh, ndiva umoya unobungozi ovuthuzayo apha eSaldanha, awuvakali kamnandi konke konke. Oh, mnqwazi wam, watsho omnye wabahlali. Kungcono singene sindlini sivale, watsho kwakhona omnye wabahlali. Babhaleka abahlali bantwana bam balo dolophi, kunzima. Balahla yonke into yabe ibinqwazi yabo, impahla icingweni, ibhayisikili, izityalo, nditsho neekriva ziphaphatheka zingena imigaqweni. Ngethamsanqa ke kungekho mntu ophumileyo waya elwandle. Abahlali bona babebukele kwezo festile zaphukileyo bejonge umoya ovuthuzayo. Kodwa ke ngaphandle kukaSisanda wayephulaphule. Into wayiva zizinto ezazibetheka ngokungathi zizinti. Isandi sesandi namatye amancinci antlaluzilayo, ukubetheka kwezinto ematyeni kwase kwathi cwaka. Ngentsasake ilandelayo wavuka ngonyezi uSisanda. Kungcono ndicoce indlwana yethu ukuze umama wam afumane buthongo imizuzwana embalwa. Ngaphandle kokuphazamisa umama wakhe ke bantwana bam uSisanda watshayela lo sandi yayingene apho kuloo ndlana yabo. Wathi ukugqiba waphumela phandle, wamamela ukulephuza kamnandi kwamaza ulwandle. Eso sandi sasivakala ngokwahlukileyo, sinomsindo ngethuba kukho isaqhwithi. Waziweva isandi sitsho kude, sasivakala ngathi kukhwina. Naso sivakalela kude, watsho uSisanda bantwana bam ephulaphule. Kwaye kuvakala ngathi kukutsina kwento, yavakala ngathi ngamaza. Ngobulumko zolileyo walandela eso sandi. Wathi wafika uSisanda kumganyana kufutshane, wathi kuba afike enyeleni yamanzi wema apho. Ngomzuzwana nje omnye eso sandi bantwana bam savakala sitshalo phezulu esibhakabhakeni ngokungathi sisandi sengabangaba. Yaphinde ke bantwana bam yavakala ngathi kukudada emanzini uyokutsho kumatye apho echebeni. Oh, ndiyazi ukuba sele ndisondele kweso sandi, sathi cwaka bantwana bam isandi. Kuba ifuna ukwazi uSisanda wakhawuleza wasondela, kodwa watyibilika tyibilikela kwilitye. Weva into imchukumisa enyaweni, wacinga ukuba sesinye sezityalo salapho ilwandle. Wehlela ezantsi ifuna ukusisusa, waziweva into enendletyana ezimanzi, impumlo emanzi inamanqina amane, umsila umanzi onyukuzelayo bantwana bam. USisanda bantwana bam wayifunqula loo nto inentambo ijikeleze intamo yayo, kodwa intambo leyo yayibotshelele kwilitye. Ukuba ndinokufumana nje le ntambo, watsho uSisanda, Ngokukhawuleza ke bantwana bam, yakhululeka intambo uSisanda lo wayikhulula inja eyisele iza kutshona apho. Wancuma, wayiyeka injana encinci kuba imkhothe entanyeni, incwina. Oh, umama inokuba unixhala, unomsindo, mandikhawuleze ndibaleke ndibuyele ekhaya, kuba kafuni ndihambe ndodwa. Waguquka ke ejongise ekhayeni lakhe, kodwa ke bantwana bam ngokukhawuleza, oh, waphinda watyibilika kwakhona uSisanda. Kulapho kanye umama wakhe wamfumana khona, wamngxolisa yonke indlela eya ekhayeni labo. Sisanda, ungaze uphinde ntombi yam uyenze le nto kwakhona, wamngxolisa umama wakhe, emanga kodwa emqinisa, ebonisa uthando lobuzali. Ekuhambeni kwethuba ke kwafika ipolisa elingumadliwa lizokuthatha inkcukacha ngenjaleyo. Wayibona indlela emkhathaza ngayo uSisanda loo nto, lathi ipolisa, ukuba kukho umntu uthe wazokufundisa ngenja yakhe ide iphele iveki, uya kuyigcina Sisanda, siyavana? Kulapho ke wathi wancuma khona umama kaSisanda noSisanda, kodwa ndiyacinga ukuba nilungelene nobabini nale nja Sisanda. Kwakungathi bantwana bam iyacotha iveki kuSisanda, kodwa ekupheleni kwayo akukho mntu wavelayo efunisa ngayo. Waze uSisanda ke wacinga bantwana bam, oh Sisanda ntombi yam, ndiyacinga ukuba masiyibize ngokuba ngusaqhwithi, watsho umama kaSisanda. Nangona ke wayesele einja nje encinci usaqhwithi, ayizange ibelithuba elide ukuba usaqhwithi aqhelane noSisanda kunye neendlela zakhe. Kwaye ke noSisanda waqalisa ukucinga ukuba usaqhwithi lo inokuba uyazi into engekayenzi uSisanda. Ndisho xa iza kuyenza into uya kubona ngosaqhwithi ephambili emkhokela ngakumbi kwindawo enezinto ezinobungozi. Ukumphathisa ibhegi yakhe yesikolo wayesoloko esecaleni kwakhe ukumkhusela nokuwela indlela nokumjonga xa elele. Oh bantwana bam, wafumana ikhaya kaloku usaqhwithi, wamthanda uSisanda ngenhliziyo yakhe yonke. Yiba inxalenye ke Story Power kunali ibali. Usifundele amabali nanini na ufuna. Benisazi ukuba ukufunda nokubalisela amabali abantwana bakho ekhayeni kubancede kubeni bafunde ngcono esikolweni. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye abantwana bakho bona bazifundele, ndwendela ku-www.naliibali.mobi kwimfonomfono yakho ephathwayo. Uya kufumanela ke amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Kwaye ke uya kufumana ingcebiso ngokufunda ukuze ukwazi ukwabelana nabantwana bakho ngamabali ukukhulisa ke nophuhlisa izakhono zabo. Story Power, wazise ekhaya amandla ebali. Khumbula ke ukundwendela ku-www.naliibali.mobi. Uyasifumana ngoku nakuFacebook nakuMixit. Nali ibali. Khangela kaloku xabangele kwenali ibali olunamabali amnandi kula maphepha alandelayo. KwaZulu Natal kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, kanti ke eGauteng kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, eFree State kuSunday World ngesiNgesi nangesiSuthu, kanti ke eNtshona Kapa kuSunday Time Express ngesiXhosa nangesiNgesi, apha ke eMpuma Koloni kwiDaily Dispatch ngoLwezibini nakwiHerald ngoLwezine ngesiNgesi nangesiXhosa. Nisale kamnandi bantwana bamakhaya, ndinithanda nonke bomuntuza.